This is DJ D-O-G-O.
Now simba no more simba than good.
Everybody, hey, hey.
miss you so bad, so bad. Especially when I'm too sober, I'm too sober. It's okay, mama, I'm gonna be okay, mama. Such a shame, mama, you thought it was games, mama. Ooh, maybe this love not for me. Maybe this love not for me. I'm single.
Hola, hola, hey, ay, ay, baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are? Oh, baby, not the dream. Ah, now you see Paridi. Nataka kukuona. Ah, kuja unifariji. Nimechoka kukesha kama popopopo, kama popopopo, miso popopopo. Nimechoka kutanga kama popopopo, kama popopopo, miso popopopo. Na baby you be proud, say you got my number. Oh yeah.
Moyo nyumbani staki kuwai, mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe baka suboi, niwe sijitambui. Nilewe baka suboi, niwe sijitambui. Akanya
mtaka moja, simtaki mwingine. msini waze. Analia, analia, analiaga. Akini, dunia napaga waga. Analia, analia, analiaga. Akini, susia na chacha waga.
Hivi ukumba na itaga kupendana. Siwezi kula bila uyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti. Siwezi kulala bila kakafya.
Napenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo. Nampenda mpenda msichana mmoja, mweupe kidogo, mweusi kidogo.
Hivi huku ndo naitaga kupendana. Siwezi kula bila uyu kijana. Hivi haya, haya ndo mapeti. Siwezi kulala bila kakada.
Anani kosharo, anani rusharo, anani kuna kuna, anani rusharo. Anavyopita, ananukia kama malaika. Uyo 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 shangwe, anavutia kama malaika.
Only your love can turn me to a mad man.
Leo na kuto, to, to. Na kutoa kwenu je kwangu. Nina hamu ya kuto, to, to. Kutoa mahali uwe wangu. Basi sema unakuja sangapi ama kwenu mesha katazwa. Saidi kichwa nitamweka wapi na mkongo nishampakaza. Hiyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawe,
amina.
Amunye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
mweupe.
Asadaka lawe,
amina.
Na mwenye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
A kuku gani, leo nataka kukuto. I wanna take you to Dubai. Yes, I'm ready to do that. Do that.
Asa
do
that. Po po ri po ri po po. Po po ri po ri po po. Po po ri po ri po po. Po po ri po ri po po.
Iyo mitungi ndo usiseme utakuna utasasa. Kama pesa ndo zipo nyingi kuzigawa nimesha anza. Kwa uni sadaka lawe,
amina.
Amunye kupata,
apate.
E mwenye kukosa,
akose.
E kuku gani,
mweupe.
Sadaka lawe,
amina.
Halo.
Na mwenye kupata, apate.
Halo.
E mwenye kukosa,
akose.
Halo.
Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
tafadhali.
Tumeona
ili kaki nyonge sana.
Tajiri kuna duni. Tajiri
wajani agize bombe nyama.
Tajiri kuna duni.
Tajiri na bebe zile pesa bana.
Tajiri kuna duni. Tajiri
tajiri atalipa bwana.
Tajiri kuna duni. Tajiri
nilikupiga simu chaji kakata. Nika kutiria timu jengoni sija kupata. Akili karuka wazimu, takulaje bata. Weni mtu muhimu, nikiwa nawe najipata.
Halo. 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 Halo.
Kwanza unaga mapozi,
hauna mbamba.
Unaga mamluki,
hauna mbamba.
Kipa uozi,
hauna mbamba.
Kioza unuki, tulika kinyonge sana.
Tajiri, kuna duni.
Wacha tuagize bombe nyama.
Tajiri, kuna duni.
Hey, wanangu wazimike jama.
Tajiri, kuna duni.
Tajiri ya taripa bwa.
Fanya mina wetu juane. Sina shaka maana imeandikwa. Ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wanana mnajiswana. Tumelisha na yamini wadua sio kafara. Sio wanyuzi tisini wala buku shindara. Mambo ya kuzini zini tuwe halali twahala.
Mama penzi ugonjwa macho mikabisa kengeza. Taka changu wangi njoki kula chumi huyu kanimeza. Na sita kini shaulime. Sita kini shaulime. Na sita kini shaulime. Sita kini shaulime.
Ngamia wangu anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu anifae jamani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Usingizi wangu zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani. Ngamia wangu anifae jamani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Kama mapenzi ugonjwa wa macho mikabisa kengeza, nakacha nguoni ndo kikula chumi moyo kalimeza. Nasitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe, nasitaki ni shauriwe, sitaki ni shauriwe.
Mwagirie mtima wa uni waku kisogezi. Chogolosa unga unga mwanangu upendezi, ukitongoza funga munda mtoto kamkolezi.
Ah, shetani amepika, leo ndani mitungi nijogo anawika. Ah, DJ ya chasifa, nizo mwaibu nijonjo utacha na speak.
Need a Betty on a yeah, Ashante. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The Tish gang never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
One night tonight, Runa Rebat, I'm not denied. One night tonight, Runa Rebat, I'm not denied. So let's go party. Daughter Wango, let's go party.
Let's go party.
So let's go party. Kama hakuna wasi wasi.
Wasi wasi.
Pombe till father notice, yani na watapombe hadi budangu wa notice. Ukinipata na kacha maji, afande nishike na uniekele. What's up, wadao? It's your boy, Kush, my baby. Yeah, yeah, hey, I'm chilling now, keep your target.
Usipo nipigia, sita kupigia, TT for that.
TT for that.
Ukinikandia, nina kutimbia, TT for that.
TT for that.
Ukinizingua, nina kuzingua, titi for tat.
Titi for tat.
Na ukimwagabia, utailipia, titi for tati.
Titi for tati, stressi for wati, njoni tupati, kwani shingapi. Titi for tati, stressi for wati, njoni tupati, kwani shingapi.
Kriti tiki tiki tiki.
Ewena.
Kutua.
Emotion. Be motion there, motion, be motion there, ziga, motion, shisha, motion. Wow, nisi unabucheza na motion.
Kriki tiki tiki.
Wow, nisi unabucheza na motion.
Tiki tiki tiki.
Niache, si mimi, niache. Kwani, kwani, maisha yako yangu, maisha yako yangu. Niache, si mimi, niache. Kwani, kwani, maisha yako yangu. Maisha yako yangu.
Haya, hiyo kwa kilasi bwana we. Stressi for what bwana we.
pesa karatasi bwana we. Stressy for what bwana we? Unipendi basi bwana we. Stressy for what bwana we? Kwani nindi gasi bwana we? Stressy for what bwana we?
Ukinichukia nina kuchukia titi for that, titi for that. Ukinivimbia nina kuvimbia titi for that, titi for that. Usiponi cheki sito kucheki titi for that, titi for that. Ukinichiti nina kuchiti titi for that.
Na msongo mawazo inakuweka sawa. Wewe pombe sio kahawa. Kama siwezi usizidishe utapagawa. Wewe mwazenu nikinywa pombe zinashuka kwa chini na kichwa kina kwa gacha moto. Masio za kupima pombe yue dompwe barimi zinanishika kando changa moto. Na enjoy japo nikinywa na kunja sura ni moja ya utamuwa pombe. Sitobowi sasa usiombe ni kamate chura na zima taki siki pombe.
Zinywa na jushia na ndumu
pombe.
Bazi iyo glasi na yona kama dumu
pombe.
Nijizima na jeni umu umu
pombe.
Na usishangai ni kila muhudumu
pombe.
Sipendangi kuwa soba miksa na madeni ya vikoba. Bora ninywa taviroba uzieni nitatubu toba. Kulewa ni kule kule jebo chupa na rada da pombe tofa uti
tofa.
Na munao kunywa enesi siswa savana msitupa nishie sauti
saofa.
Jebo minapendeza kulewa lewa bebe ni kuwe na mtoto toto. Mana nikisha lewa lewa kina chufuata peleka moto.
Muda wetu, muda wetu, wa kuvuta kito kali.
Ayo wayo, ayo wayo, ayo wayo, ayo wayo.
Uuuza
muda wetu wa kufanya kito kali.
Ayo wayo, ayo wayo, ayo wayo, ayo wayo, ayo wayo.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ewe na ma.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ebo ye, uuuza.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Azie we na manye.
Kimbia mbele rudi nyuma weti kisa wezeri.
Ewe na ma.
Kalala, 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 kalala.
Kalala na yo.
Kalala, kalala, kalala.
Kalala na.
Kalala, 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 kalala.
Kalala na yo.
Kalala, kalala, kalala.
Kalala na.
Leo, leo. Sina ni mwenyewe.
Unya, unya mbeza.
Leo.
People, it's your girl Mandy baby, and you're chilling out with DJ Doggo.
Kama penzi yange kwa nyumba, mchanga mitufari. Acha, usemi umenifanyia nyumba, mie hata sijari. Mana sipo kupenda wewe, napenda nani? Kama sipo kupenda wewe, tampenda nani niambie? Mjeshi kamanda na nyota, ila kwenye mapenzi na sota. Usiku kilala na kota, na kota wewe hapo. Mjeshi kamanda na nyota, ila kwenye mapenzi na sota. Usiku kilala na kota wewe hapo.
Bacha, mi moyo wangu bacha. Bila we sezi tembea, sezi tembea. Usije ukanyacha, baby ukanyacha. Wanafiki watanizomea, watanizomea. Mina wewe tu, tunapendeza, tunapendeza. Mina wewe tu, tunapendeza, tunapendeza.
Malina kumisi, upweke si jambo rahisi. Ichunge makuna ibilisi.
Tunavyo gombana, kesho tukapatana. Kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. Tunavyo gombana, kesho tukapatana. Kipi motosha tunapimana, kiasi gani tunapendana. You are the one I'm going to marry. Uwe wa halai, uwe wangu tu. Umenipa pancha, pancha. Mi moyo wangu pancha. Bila we sezi tembea, sezi tembea. Usije ukanyacha, baby ukanyacha. Wanafiki watanizomea, watanizomea. Mina wewe tu, tunapendeza.
Nikilewa, sita kinigasiwe. Niaje msela, ona unanikera. Nikisha lewa,
sitaki nigasiwe. Ni aje msela, mbona unanikera? I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga, I'm sorry if I did you wrong. Nimekukanyaga, miguu yangu haiwaki strong. Nikisha lewaga. Iwalo na liwe, situmiza mtu. We na liwe, sijanyacha mtu.
spin guru.
Eti anataka tena. Ya nini, ya nini?
Hey, sala.
We wanna party. Foka, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now hey,
sit on your chapeau.
What's the winner?
Aliyekuumiza tafutie mwenzie, ili ukimposti akimuona aumie. Tena mkiachana chunga simludie, poste nyuma pesa gali ili ajutie. Tomana mimi simu wazi, akichelewa kurudi na cha mlango wazi. Tena namwambia aogope maradhi, akumbuke kinga sende wazi wazi. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wao wana furahi, furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizane, oh. Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizane, oh.
Si, 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 si. Kidole changu kimoja kivunji chawa, kama ukipenda buga penda na uwa sawa. Ata ukiniluga usizidishe dawa, nipe chuzi kunuga njitanwe mabawa. Aya mapenzi aya na gafundi, oh. Aya mapenzi yalikwepo toka enzi. Acha ni lewe, hey, acha ni pumbe. Stress za nini, mbendi nijiweke. Acha ni lewe, acha ni pumbe. Stress za nini, mbendi nijiweke. Nishaumizwa, nishateswa na mapenzi nusu mtoke wai, wai, wai. Nishaenyeka sana, menatuma pesa wao wana furahi. Furahi, furahi.
Kini chiti na kuchiti, kini acha na kuacha. Kwani ya nishinga, ya nini tumizane, oh.
Shwa, shwa, chomeka, chomo, waza kuna wa, shwa, shwa.
Vyozo kuchiti mio jicho lipo nyanya nishakula kijiti na magoma kipigo kwa klabu mkiti inachojua masela huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafungu andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella yeah, apendagi makiki ona nana umuziki na uweza na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza umziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza amya teacher a teacher konde teacher teacher konde amya teacher teacher konde Chakonde hey. Umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela huko mtani kuna dhiki ndo maana singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella yeah, apendagi makiki ona nana umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza umuziki na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza di majirani wameanza kunigeza amya teacher
Spin Guru.
Now that you're gone away, my heart will always stay. So young and free like we were, we'll always be. I'm doing it now, I can send my heart.
let it go, sour, 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 sour.
Keki, arako pesi, sino baya, misi teti, nope. Kani guoku, kona jeshi, pepa chasing, money making, kali taking, overtaking, kani racing, juko fao, nipe malkia, staki ashao, whose melody that'll be my brother, but I show you how we flip it, kabado uja discover, juna letaka ibada, inya wale bakora, na tusiponge jobana, kani mona mkono wa baba, I'm on a roll, nime chill kama kokbaridi, sisi wende nime kuwa niki flow saidi, niko, sawa, sawa, si wana gawa, gawa, omundu strong, rungu pia ni power, power. So here we go, a genie joke, hey. Hey. So here we go, a genie joke, from my robe, look at so here we go, a genie joke, step one, two, three.
Mtu wengine wakisema, watasema, kwa sababu niko sawa, niko njema, hoja blessed, no man can test.
I let it go, sawa, 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 sawa. Let it go, sour, 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 sour.